Sema yeye asiyemwachilia mtoto wake kwa ajili yetu atashindwaje kutukirimia vitu vingine vyote. So tunaweza tukaona namna ambavyo Mungu anatuazia mema. It is beyond what we see. Mungu anatoa vitu ambavyo haviharibiki, havina uharibifu ndani yake. When he heal completely. Hallelujah. Hallelujah. Yani uzima ambao tuko nao ndo maana tunakuwa tunatumaini. Kwa sababu we are not of destruction. Hallelujah. We have eternal life in us. We have eternal life in us. Hallelujah. Can somebody make a shout for Jesus? Hallelujah. Bacho bwana amefanya kwa ajili yako. Oh, oh, oh.
Father God. We be singing of your goodness, oh Father God. For the work you've done for us at the cross, we give you the glory.